zombies could tell you. Hey, Kimambe, bas fos kibabe. Ishu. Ashino wana man. Hello. Ewe.
It's the kids, baby.
Ishu. Angosha wana man. Hello. Juzi nili kona town. Mependezo metupia vitu vya bros juu ni Louis la Gucci celebrity na gome fany kushi in vesutu si shushin kwa round. Na ni kupa sound si tusi. Kwako mi I'm lost and found. So zushi si pushi. Nongeze mo juzi mo fundi kugando none nusu none mpuzi ni down. Na iku stalk hadi TikTok. Neza tundisha ngome ka hey song. Na mvutia kama rain tone. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako. Unafanya nizidishe kuhasu. Silali na lala macho na kuisha mali kubali hakuna
Maria Rosa, usije toza. Weni bariki kupeleke kwa makosa. Maria Rosa, usije toza. Weni bariki kupeleke kwa makosa.
Achia shisha.
Achukucha. Simemona, memona kaka shushwa.
Achia shisha.
Kebab,
ishu. Stock hadi TikTok. Neza tundisha ngome ka hey song. Navutia kama rain tone. Kwa uzuri unapigia bao kama ping pong. Na kwa uzuri uko peke yako. Unafanya nizidishe kuhaso. Silali na lala macho. Na kuita bali kubali hakuna zaidi yako.
Angosha wanama
Maria Rosa. Usijentosa, weni bariki kupeleke kwa mwampusa. Maria Rosa, usijentosa, weni bariki kupeleke kwa mwampusa.
Ishu, achia shisha.
Achukucha, simemona, memona kaka shushwa.
Wanna man, papi wanna man, angosha wanna man. Hello.